Igitabo Intambara Ikomeye igice cya 15. Bibiliya n'ihinduramatwara mu gihugu cy'Ubufaransa. Ihinduramatwara ryabaye mu kinyejana cya 16 ryari ryaragejeje mu bantu Bibiliya ku mugaragaro, risaba ko yemerwa mu bihugu byose by'Uburayi. Ibihugu bimwe biyakirana umunezero nk'ubutumwa mvajuru. Mu tundi turere, ubupapa nibwo bwari buganje ku rwego ruhanitse, maze abaho bayamaganira kure badashaka kwihagera rwose. Nuko umucyo wa Bibiliya usanzwe uhindura imibereho y'abantu usa n'uharinzwe rwose. Uretse mu gihugu kimwe niho hakiriwe umucyo urahacengera, ariko umwijima ntiwahunga rwose. Mu myaka ibinyejana byinshi, ukuri n'ibinyoma byabaye mu rugamba rwo kuraturana, maze ikibi kigeze ubwo gisa n'ikinesheje, ukuri mvajuru guterwa umugongo. Uko gucirwaho iteka nuko. Nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo. Icyo gihugu cyagombaga gusarura vuba cyangwa bitinze ibyo cyabibye. Umwuka w'Imana ukurwa mu bantu bari barawuhawe kuko basuzuguye impano y'ubuntu, ikibi gihabwa intebe, kirasagamba, maze rubanda rwose bibonera amatunda yeze ku giti cyo kwiyemera no kwanga umucyo. Urugamba rwatangiwe n'Ubufaransa rurwanya Bibiliya rwamaze imyaka ibinyejana byinshi, rwagombaga kugera kure mu gihe cy'ihinduramatwara. Iryo shyano ry'ikibi ryagize ingaruka yo gutsemba Bibiliya mu gihugu cy'i Roma. Rwabaye urugero rubi rutigeze rubaho, rugaragarijwe isi yose muri politike y'ubupapa. Cyari ikimenyetso kigaragaza ku mugaragaro umugambi w'inyigisho z'ubupapa kuva mu myaka ibihumbi byinshi bishize. Umugambi wo kwamagana Bibiliya mu gihe ubupapa buzaba bukomeye cyane wari waravuzwe n'abahanuzi, kandi Umwuka Wera yari yaramenyesheje nanone ingaruka zibabaje zizakurikiraho mu Bufaransa ubwo umuntu w'umunyabyaha azigira igihangange. Marayika w'umucyo yabwiye Yohani ibibyerekeye mu iyerekwa, yagize ati: "Kandi umudugudu wera, itorero ry'ukuri, uzamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye babiri nzabaha guhanura iminsi 2260 bambaye ibigunira, kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo, ibaneshe, ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini, niwo witwa Sodomo, no mu Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba, banezerwe, boherezanya impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, bahera ko barahaguruka. Ubwoba bwinshi butera babibonye. Ibihe bivugwa aha ari byo amezi 42 n'iminsi 2260 bingana n'igihe itorero ry'ukuri ry'Uwiteka ryagombaga kubabazwa n'ubutegetsi bw'igitugu bw'i Roma. Iyo myaka 2260 yo kwikuza k'ubupapa yatangiranye n'igihe cy'ubukomere bw'iyo ngoma mu mwaka wa 538 nyuma ya Kristo, kandi burangira mu mwaka w'1798. Icyo gihe ingabo z'Ubufaransa zinjiye i Roma zifata papa ziramufunga, maze zimwerekeza ahantu agomba kuba wenyine agwayo. Nubwo undi mupapa yahise atorwa akamusimbura, ntabwo byashobotse yuko imbaraga ubupapa bwari bufite ikomeza nka mbere. Akarengane k'itorero ntikakomeje mu gihe cy'iyo myaka 2260. Mu mbabazi z'Imana igirira ubwoko bwayo, yagabanyije ibyo bihe byo kugeragezwa gukomeye. Ubwo Kristo yavugaga iby'ibihe biruhije itorero rizanyuramo, Umukiza yagize ati: "Iyo minsi yaba itagabanyijweho, ntiyajyaga kuzarokoka n'umwe." Kubw'ihinduramatwara, akarengane gahagarikwa mbere y'umwaka w'1798. Umuhanuzi yongera kuvuga yerekeje ku bahamya babiri ati: "Abo bahamya nibo biti bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi." Naho Munyazaburi ati: "Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye." Abo bahamya bombi berekana ibyanditswe by'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Uko biri byombi, ni ibihamya by'ingenzi bihera mu itangiriro bigahamya kudahinduka kw'itegeko ry'Imana, kandi byombi ni ibihamya by'inama y'agakiza. Ibihamya byose, ibitambo n'ubuhanuzi byerekanaga kuza k'Umukiza. Ubutumwa bwiza n'inzandiko zo mu isezerano rishya bivuga byose uko Umukiza yaje mu isi, igihe gikwiye gisohoye cyahanuwe n'abahanuzi kikerekanwa n'ibihamya. Bazahanura iminsi 2260 bambaye ibigunira. Mu gihe kinini cy'icyo gihe, abahamya b'Imana babaye mu mwijima. Ubutegetsi bwa papa bwagerageje guhisha abantu kuri ku ijambo ry'Imana, maze bashaka abahamya b'ibinyoma bavuguruza ukuri kwaryo. Ubwo Bibiliya yari imaze gucibwa n'ubuyobozi bw'itorero bw'icyo gihe. Ubwo ubuhamya bwayo bwari bumaze kwamaganwa, kandi abantu bahanzwemo n'abadayimoni bagakora uko bashoboye kose ngo bayangishe abantu. ubwo batinyukaga kuvuga iby'umucyo wayo n'ukuri kuyibonekamo, batotezwa, bakagambanirwa, bakicwa, bagatabwa muri za kasho bazira kwizera kwabo cyangwa kubw'amahirwe bagashobora guhungira mu buvumo bwo mu misozi cyangwa mu myobo. Nibwo rero abahanuzi bakiranukira Imana bahanuraga bambaye ibigunira kandi bakomeza guhanura mu gihe kingana n'imyaka 2600. Mu bihe bibi by'umwijima hakomeje kubaho abantu bakiranukira Imana bagakunda ijambo ryayo kandi bagaharanira icyubahiro cyayo. Abo bakiranutsi bagiye bahabwa ubwenge, imbaraga n'ubushobozi bwo kuvuga ukuri mu gihe cyose nk'icyo. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Abantu ntibashobora gukomeza kwica nkana amategeko y'Imana ngo babure guhano. Ubusobanuro bw'iryo jambo rikomeye ryavuzwe buboneka mu gice cya nyuma cy'ibyahishuwe. Ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuri rwa rurembo no kuwa rwa rurembo rwera. Byanditswe muri iki gitabo. Iyo niyo miburo Imana yavuze kugira ngo ibuze abantu guhindura uko kwaba kuri kose ibyo yavuze cyangwa yategetse. Ayo magambo yayo y'inkoramutima yerekeye ku bantu bose bagerageza gukoresha abandi bagashora abantu mu bitekerezo bibi byo gufata itegeko ry'Imana nk'aho ridakomeye. Abantu bose bashyira ibitekerezo byabo imbere bakabisimbuza iby'Imana, abagerageza guhindura ubusobanuro bw'ukuri bw'ibyanditswe kugira ngo bakore ibyo bishakiye cyangwa banezeza bisi, bishyiraho umutwaro uteje akaga. Ijambo ryayo n'itegeko Imana yandikishije bizashyira ku munzani buri muco w'umuntu kandi bizaciraho iteka abicyo gipimo kitibeshya cyerekanye ko badashyitse. Ubwo bizaba bimaze kwerekanwa byose ku mugaragaro. Igihe abo bahamya babiri barangije guhanura bambaye ibigunira cyarangiye mu 1798, ubwo begeraga iherezo ry'igihe umurimo wabo wakorwaga mu mwijima, ubushobozi bwerekanywe n'inyamaswa iva mu gitaka bwarabarwanije. Mu bihugu byinshi by'Uburayi, ubutegetsi bwinshi bw'amatorero na za leta bwari bwarasabwe n'imbaraga ya Satani kuva imyaka magana menshi binyuze mu bupapa. Aha nanone tuhabona kongera kwiyerekana kw'imbaraga ya Satani. Politiki y'ubupapa yitwaje kubaha Bibiliya yari iyo kuyigumisha mu ndimi z'amahanga zidasobanutse no gukomeza guhishwa abantu. Mu gihe cy'ubutegetsi bwayo, abahamya bakomeje guhanura bambaye ibigunira, ariko indi mbaraga, inyamaswa iva mu butaka, yagombaga guhaguruka ikarwanya ku mugaragaro ijambo ry'Imana. Umudugudu munini, aho abahamya bicirwa mu tuyira twawo, imirambo ikaguma irambaraye ku gasozi. Uwo mudugudu mu by'umwuka ni Egiputa, Misiri. Mu bihugu byose bivugwa n'amateka ya Bibiliya, nta gihugu cyageze ku rugero rwo guhakana Imana ihoraho nka Egiputa kandi kirwanya byimazeyo amabwiriza yayo. Nta mwami watinyutse kurwanya ku mugaragaro yitwaje intwaro ngo arwanye ubutegetsi bw'ijuru nk'uwa Egiputa. Igihe Mose yamuzaniraga ubutumwa mu izina ry'Umukiza, Farawo yavuganye ubwirasi ati, "Uwiteka ni nde ngo mwumvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli." Aha niho hagaragara guhakana Imana gukabije. Kandi igihugu kigereranywa na Egiputa nacyo gihakana iby'Imana ihoraho itegeka kandi kikerekana umutima wo kutizera no kugoma. Umudugudu munini ugereranywa na none mu by'umwuka na Sodomu. Urugomo rwa Sodomu, kwica amategeko y'Imana, byagaragazwaga n'ubukire abaturage bari bafite. Kandi icyo cyaha cyerekanaga imwe mu mico yaranze igihugu gikora ibihwanye n'icy'ubutumwa buvuga. Bityo, nk'uko amagambo y'umuhanuzi avuga mbere y'umwaka w'1798, ubutegetsi bumwe bukomoka kandi bufite amatwara ya Satani bwahagurukiye kurwanya Bibiliya. Kandi mu gihugu aho bajyaga gushobora muri ubwo buryo gucecekesha ba bahamya babiri b'Imana, hagombaga gukurikira ku mugaragaro guhakana Imana nk'ukwa Farawo no kwandavura nk'ukwa Sodomu. Ubwo buhanuzi buza gusohozwa nk'uko bwahanuwe rwose mu buryo butangaje mu mateka y'Ubufaransa. Mu ihinduramatwara ryo mu 1793, ku nshuro ya mbere nibwo babonye igikongote cy'abantu bajijutse bafata ubutegetsi bw'igihugu cyari gifite abakirinda bakomeye mu Burayi, maze bakavuga n'ijwi rirenga yuko bahanye ukuri kwari gusanzwe kuzwi kandi kubashywe n'abantu, maze mu ntera imwe bagahakana ko batazongera gusenga Imana. Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine ku isi cyagize amateka y'impamagaragaza yuko igihugu cyigometse ku mugaragaro ku Mana muremyi w'ijuru n'isi. Habayeho kandi hakomeje kubaho abantu bagomera Imana kandi batayizera mu Bwongereza, mu Budage no muri Espagne n'ahandi. Ariko Ubufaransa nibwo bwafashe umwanya wa mbere mu mateka y'isi nka leta yashyize mu itegeko nshinga ryayo yuko nta mana ibaho. Iryo tegeko ryakurikiwe n'ibyishimo byo kubyina kw'abaturage n'abatuye imidugudu kubwo kwerekana umunezero baryakiranye. Ubufaransa bwerekanye ku mugaragaro ibimenyetso byaranze Sodomu. mu gihe cy'ihindura amatwara hagaragaye imitegekere y'igihugu itarangwa mu mutima nama ubutegetsi bwahenebereye mu mico byateje akaga imidugudu yo mu bibaya. Umwanditsi w'amateka ageze ubwo avuga ibyo guhakana Imana no gutuma umuco mu Bufaransa nk'uko rwose byari byarahanuwe. Mu mategeko y'idini harimo agenga imibanire y'abashakanye yarapfobijwe, nyamara niyo ndahiro ikomeye igomba kugirwa n'abantu kurusha izindi ndahiro, kuko ariyo yubaka imibanire n'abandi igakomeza imiryango. Nuko bayihindura ikintu cy'amasezerano yoroheje cyane hagati y'abakundanye, asa n'agateganyo k'uburyo abo babiri bashobora kuyakomeza cyangwa kuyasisa mu gihe bishakiye. Iyo abadayimoni mu murimo wabo wo gusenya ibyiza mu ngo z'abantu babona ko ikibi bagamije gukongeza mu bantu ari ikintu kizakomeza gukorwa n'uruhererekane rw'imiryango, ntibabura guhera ku gutesha agaciro amasezerano y'abashakanye. Uwitwa Sophia Arnault mu magambo ye yise ubukwe nk'ubwo guhuriza mu busambanyi aho umukiza wacu yabambiwe. Iyo mvugo y'ubuhanuzi yasohoreye no mu Bufaransa. Nta handi mu bindi bihugu higeze hagaragara umwuka mubi w'urwango banga Kristo nko mu Bufaransa. Nta kandi karere ukuri kwahuye n'ingorane zikurwanya zirimo no kwica nko muri icyo gihugu. Mu bikorwa by'Ubufaransa byo kurenganya ababwiriza butumwa bwiza, bongeye kubamba Kristo ku musaraba bikorewe abigishwa be. Imyaka ibinyejana yarakurikiranye amaraso y'abera atemba mu gihugu. Nyamara abavodwa babaga mu misozi y'IPMO bemeraga gutanga ubuzima bwabo kubw'ijambo ry'Imana no guhamya Kristo. Abavandimwe babo, aborubijwa bo mu Bufaransa, nabo baharanira gukuri. Mu minsi y'ihindura amatwara, abigishwa ba Kristo bishwe urw'agashinyaguro. Abami, ibikomangoma, abagore b'abakomeye ndetse n'abakobwa b'inkumi b'indatwa mu gihugu bose bacuritse ingohe, bisiga iby'umubabaro kubw'abantu bishwe bazira Kristo. Abahugeno b'intwari barwaniraga uburenganzira bwo kwemerera umutima w'umuntu ibyo ubona ko biwunogeye byera kurusha ibindi, bavushijwe amaraso babicira ahantu henshi. Abaprotestanti bagizwe ibicibwa bidahabwa agaciro n'amategeko, bagurishwa impiya, bashorerwa nk'inyamaswa. Itorero ryo mu butayu. Abakomoka ku bakristu ba kera bakaba barasigaye mu Bufaransa mu kinyejana cya 18 bihishe mu misozi y'amajyepfo bakomeza kwizera kwa basekuru. Iyo bageragezaga guteranira hamwe nijoro, haba mu ibanga ry'umusozi cyangwa mu bihuru ahatagaragara, bakurikirwaga n'ingenza bakabazana mu buryo bubabaje bakabagira imbata zabo mu buzima bwabo bwose. Abeza b'indakemwa, abize n'abagaragaraga ko bazi ubwenge muri bo barabohwaga bakabashumurira ibisambo n'abicanyi ngo babice urubozo. Abandi bagiriwe impuhwe bicirwagaho barashwa amasasu mu gihe bapfukamye basenga. Abasaza, abagore batagira kirengera, abana batazi ikibi n'icyiza, abo bose batabwaga ari imirambo aho bakoraniye. Iyo wanyuraga muri iyo misozi n'amashyamba aho bamenyereye guteranira, ntibyabaga igitangaza gusanga muri buri ntambwe nye imirambo, ibyatsi byabaye amaraso, indi mirambo ihambiriwe ku biti. Igihugu cyabo gisenywa n'inkota, intorezo n'umuriro gihinduka ubutayu bunini mu buryo buteye agahinda. Ayo marorerwa ntiyakozwe mu gihe cy'ubujiji, ahubwo yakozwe mu gihe cy'imyaka y'ubujijuke mu Bufaransa, igihe ubucurabwenge bwari bwogeye henshi n'ubwanditsi, igihe abapadiri b'ibwami n'abo mu murwa mukuru bari intyoza kandi bazi gutunganya imvugo y'uburyarya mu rwego rwo hejuru, bavuga ibyo kugirirwa ubuntu n'urukundo. Ikibi kirusha ibindi byose muri ayo marorerwa cyabaye igikorwa cy'abadayimoni kivugwa cyane muri icyo kinyejana, ni iyicwa ry'umutagatifu Barthélemy. Ubwo umwami yagiriwe inama n'abapadiri n'abayobozi bakuru b'i Roma kwemeza igihano cyo kwicwa, maze inzogera yo mu ngoro y'ibwami irangurura muri iryo joro nk'ikimenyetso cyo gutangira ubwicanyi. Abaprotestanti ibihumbi n'ibihumbi bari basinziriye mu macumbi yabo biringiye ko bafite amahoro kubw'ijambo ry'umwami, ariko aza kwisubiraho batabizi. Mu kanya gato bose abamarira ku icumu. Satani niwe wayoboraga ibyo bitero akoresheje abiyita abarwanashyaka b'idini Gatolika. Nk'uko Kristo ari we wari umuyobozi utagaragara w'ubwoko bwe mu gihe bwavaga mu bubata bwa Egiputa, Satani nawe yari umuyobozi utagaragara w'abakozi be muri ibyo bikorwa byo kurimbura abantu bazira kwizera kwabo. Mu murwa i Parisi, ubwicanyi bwamaze iminsi 7, iminsi ibanza 3 yarimo uburakari bukomeye cyane. Ntibyagarukiye gusa mu murwa mukuru, ahubwo kubw'itegeko ry'umwami byakomeje kwiyongera bigera mu turere, mu midugudu yose aho abaprotestanti bari hose. Ntibitaga ku myaka y'ubukuru cyangwa igitsina ngo bagire uwo barokora. Ntibagiriraga impuhwe uruhinja cyangwa ukuza afite imvi. Ibikomangoma n'abanyamusozi, abasore n'abashaje, abagore n'abana, bose basogotwaga kimwe. Mu mezi 2, ubwicanyi bwari bumaze kuyogoza Ubufaransa bwose. Abantu b'imfura z'igihugu cy'Ubufaransa 70,000 barapfa. Papa Gregory wa 13 yumvise inkuru y'abahugeno arishima cyane, kuko yari abonye ibyifuzo bye bigezwaho, maze umwami Charles IX amugira umwana we akunda cyane. umudugudu wa Roma wuzuramo umunezero utangaje. Imbunda za kano zirasirwa mu ngoro y'umutagatifu Ange kugira ngo zakire kwizihizwa kw'icyo gihe kibanejeje. Inzogera ziravuzwa, imuri ziracanwa ku bw'umunezero, zirara zaka ijoro ryose. Gerigora akurikiwe n'abakaridinali n'abapadiri be abayobora mu mukimbagiro ku rusengero rwitwa umutagatifu Ludovico Saint Louis, aho umukaridinali Lorraine yaririmbiye Te Deum indirimbo y'ibyishimo no guhimbaza. Iminiho y'abapfiraga ku butaka bw'Ubufaransa yari nk'indirimbo iryoheye amatwi abari i Roma. Hacurishijwe umudari wo kwibuka iryo yicwa ry'abantu ribashimishije. Uwo mudari ushyirwaho w'umutako muri Vatikani kugeza uyu munsi werekana ibihe bikomeye byagiriwe umutagatifu Barthélemy. Papa ashaka kwereka umwami Charles ishimwe kubw'imyitwarire ye myiza ashima. Amwoherereza ururabyo rwa roze rukozwe mu izahabu n'ababwiriza b'ingenzi bavuye i Roma, maze basomera ku ruhimbi ibisingizo by'umwami Charles, Catherine na Gizezi bitiriwe abahanzi bashya b'itorero rya Papa. Umwuka wa Satani wakoresheje ubwicanyi bwabereye muri katedrali mutagatifu Barthélemy ni nawo soko y'ibyaranze ihinduramatwara. Bageze ubwo bemeza yuko Yesu Kristu ari umubeshyi kandi ko ijambo ry'ibanga rihurirwaho n'Abafaransa batemera Yesu Kristu ari honyora ishyano berekeje kuri Kristu. Ibitutsi bituku ijuru n'ingeso z'ubugizi bwa nabi mu bantu bisobekeranya amaboko, maze biba inshuti biranywana, maze abantu bibifura, abicanyi ba ruharwa bahabwa icyubahiro kiruta icy'abandi. Muri ubwo buryo Satani yarahawe ishimwe mu gihe Kristo wabambwe imico myiza yagiye imuranga ari ukuri, ubutungane, urukundo rutagira uburyarya. Inyamaswa ikomotse mu butaka iza kubarwanya, irabatsinda kandi irabica. Ubutegetsi butemera Imana bwatwaraga Ubufaransa mu gihe cy'imyivumbagatanyo n'ingoma y'iterabwoba bishoza intambara irwanya Bibiliya, ku buryo ibisa n'ibyo bitigeze bibaho bityo ku isi yose. Inteko Nkuru y'Igihugu yamagana ijambo ry'Imana. Ibitabo bya Bibiliya byose birakorakoranywa maze bihabwa agaciro gake, birasuzugurwa ku mugaragaro, bihabwa inkongi y'umuriro. Amategeko y'Imana araribatwa. Ibigo byacapaga za Bibiliya birafungwa. Ikiruhuko cy'icyumweru gishyirwa ku ruhande, gisimburwa no kwinezeza no gutuka iby'Imana buri munsi wa cumi. Umubatizo no guhabwa ukaristiya birahagarikwa. Ibimenyetso biranga aho bahambye abantu byandikwaho ngo urupfu ni ibitotsi by'iteka. Bahakana yuko kubaha Uwiteka atari itangiriro ry'ubwenge, ahubwo ari itangiriro ry'ibisazi. Gusenga kw'idini kurahagarikwa, uretse imirimo yo gusenga bijyanye n'umudendezo no gukunda igihugu. Umwepiskopi w'i Paris ushinzwe itegeko nshinga ararikirwa gukora ikintu gikomeye kitigeze gikorwa mu giterane cy'abayobozi b'igihugu bakuru. Ahera ko araza yiyereka bari aho bose, maze atangaza ko idini yigishije imyaka myinshi itari iy'ukuri, ahubwo byari amaco y'inda y'abapadiri muri rusange, ko nta shingiro ryari rifite haba mu mateka cyangwa mu kuri nyako kw'idini. Ahakana mu magambo y'ubuhanga bwinshi kandi yumvikanisha yuko Imana itabaho, nyamara kuyisenga nibyo byari byaramuhesheje kwerezwa uwo murimo. Nuko avuga yeruye yuko agiye kwiyegurira gusenga idini ry'umudendezo, uburinganire n'umuco mbonera. Amaze kurambika ibimenyetso biranga abepiskopi ku meza, ni ukuvuga amapeti, perezida w'icyo giterane aramuhobera nk'umuvandimwe. Abapadiri benshi bari muri icyo giterane bigana icyo akoze. Abatuye isi bazanezezwa nabyo, maze bamwishimire, bazohererezanya impano, kuko abo bahanuzi bombi bazababaza abatuye isi. Ubufaransa bwinangiye bwari bwaracecekesheje ijwi ry'imiburo y'abo bahamya bombi boherejwe n'Imana. Ijambo ry'ukuri ntiryitabwaho, rirapfukiranwa, maze abanga guhanwa no kugirwa inama n'amategeko y'Imana bibera mu bibanezeza. Abantu bakoromberezaga ku mugaragaro umwami w'ijuru n'isi. Nk'uko abanyabyaha batazi Imana ba kera biyamiraga bagira bati, Imana ikibwirwa n'iki? Isumba byose hari ikizi? Uko gutinyuka gutuka Imana bitabereye ababikoze. Umwe muri abo bapadiri mu kindi gihe yagize ati, Mana, niba ubaho ihimure kuko izina ryawe ritutswe. Ndagukorombereje. Dore nawe uracecetse ntunatinyutse kohereza inkuba. Ninde se noneho uzizera kubaho? Mbese ibyo ntibisa n'ibyo Farawo yavuze ati, ninde ngo nyubahe? Uhoraho simuzi. Umupfapfa ajya yibwira ati, nta Mana iriho. Kandi Uwiteka avuga ibyo abirengagiza ukuri ati, ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose. Ubufaransa bumaze guhakana gusenga Imana ihoraho, ubari hejuru wabategetse ibyo kandi uriho kuva kera ntiyatinda kubashora mu gusenga izindi mana, maze abateza umutima wo gusenga ikigirwamana, ubwenge cyangwa intekerezo, binyuze mu mugore ufite ingeso mbi wazanywe mu Nteko Nkuru y'Igihugu irimo abategetsi n'abahagarariye ubutabera. Umunyamateka umwe yagize ati, uyu muhango ni umwe mu yateje abantu guhungabana mu mutima muri icyo gihe kubwo kudasobanukirwa ibyari byo n'ububi bwawo. baza kumvikana ko hashingwa umutwe w'abaririmbyi uzajya uherekeza abategetsi mu gihe binjira mu cyubahiro, maze bakazajya baririmba bubahiriza umudendezo kandi bakajya baherekeza wa mugore nk'Imana igomba gusengwa yifubitse ikigirwamana bwenge cyangwa bitekerezo. Wa mugore azanwa ku gicaniro, aratwikururwa mu cyubahiro cyinshi, maze yicazwa iburyo bwa perezida yitwaye nk'umubyinnyi wa kabuhariwe. Nguwo umuntu Bufaransa bweguriye ibyabwo byose ku mugaragaro nk'ikimenyetso cya ya mana bitekerezo bahisemo gusenga. Iryo shyano rikojeje isoni ryagize igihe runaka ryubashywe cyane, gushyirwaho kwa cya kigirwa mana bitekerezo byakirwa n'Ubufaransa bwose mu midugudu yose, aho abaturage bashakaga kwerekana ko bashyigikiye ihinduramatwara. Uwazanye igitekerezo cyo gusenga Imana bitekerezo aravuga ati: "Kwibanda ku mategeko byararangiye, ubu igisigaye ni ukubahiriza bitekerezo. Insengero zayo twaraziretse, zarashaje. Uyu munsi abantu benshi bateraniye hamwe berekeje ku mugambi umwe, bukaba ari bwo bwa mbere hategerejwe kumvikana ijwi rivuga ukuri. Ubwo ni bwo Bufaransa buzubahiriza gusenga nyakuri, ariko gusenga umudendezo n'ibitekerezo. Aho tuzaharahirira indahiro nshya ku bwishya n'ihirwe by'ingabo za Repubulika, tuzareka gusenga ibigirwamana bidakoma, tubisimbuza ibitekerezo. Niyo shusho nzima mu byaremwe, niyo yibanze." Ubwo ikigirwamana mu mugore cyerekwaga abagize inteko, umuhanzi yagifashe ukuboko maze ahindura umusaya areba iteraniro, avuga amagambo akurikira: "Mwa bapfumwe, ntimuzongere guhindishwa umushyitsi n'inkuba zidafite imbaraga kubwo gutinya Imana mwishyizemo. Kuva uyu munsi ntimuzongere kugira izindi mana mwemera uretse Imana bitekerezo. Dore ndabereka ishusho yayo y'igitangaza kandi itunganye rwose. Niba mukeneye ibigirwamana, ntimuzongere kugira ibitambo mutamba bidatambiwe. Nimwubame imbere y'inama y'umudendezo ari igaragarira mu bitekerezo." Icyo kigirwamana mu mugore bitekerezo yari umugore amaze guhoberwa na perezida, yurizwa ifarashi y'akataraboneka, maze imujyana mu bantu benshi cyane bateraniye kuri katedrale Notre Dame kugira ngo ahabwe intebe y'Imana. Bamutereka ku gicaniro kiri ahagaragara cyane, aho niho yasengewe n'abari bateraniye aho bose. Mu kanya gato nyuma y'uwo muhango, Bibiliya itwikwa mu ruhame. Nyuma yaho itsinda ry'abantu bashinzwe umuco w'igihugu binjira mu cyumba cy'inama, maze batera hejuru bati: "Harakabaho bitekerezo." Ubwo bari bamanitse udushwambagara tw'ibitabo tumanitse ku biti babitwaye mu ntoki. Ibyo rero byari ibice by'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Perezida bivugaho ati: "Ngibi byatwitse kandi bigakuraho rwose ibisazi byari byarateye ikiremwa muntu." Ubu papa nibwo bwari bwaratangiye uwo murimo wasaga n'uwuzuzwa noneho n'igikorwa cyo guhakana Imana. Ibyo bikorwa by'i Roma nibyo byazanye iyo mibanire n'abantu mu bya politike n'amadini, byashoraga igihugu cy'Ubufaransa mu irimbukiro. Umwanditsi umwe yanditse iby'amarorerwa y'ihinduramatwara agira ati: "Aya marorerwa agomba kubarwa ku bari ku buyobozi n'itorero bwaryo. Kugira ngo byumvikane neza mu kuri, ni ibyo guharirwa itorero." Ubu papa bwari bwarashyize mu bitekerezo by'abamu busabwe cyangwa uburozi bwo kwanga ihinduramatwara, babwitirira ko ari umwanzi w'umwami kandi ari ikintu cyo guteza amacakubiri mu bantu, bikabangamira amahoro n'umutekano mu gihugu. Byari mu muco w'i Roma gucengeza mu bantu bugizi bwa nabi bukomeye muri ubwo buryo. Umutima w'umudendezo ugendana na Bibiliya. Aho ubutumwa bwiza bwakiriwe hose bwakanguraga ibitekerezo by'abantu, maze abantu bagatangira kwibohora iminyururu yari ibaboshye mu buretwa bw'ubujiji, imico mibi n'ubupfumu. Ubwo bagatangira gutekereza no gukora nk'abantu bazima. Abami babibona bagatangira guhinda umushyitsi kubw'ubutegetsi bwabo bw'igitugu. Roma yihutira kurakara bitewe n'ubwoba babafitiye. Papa yavuze mu 1523 abwira umuyobozi w'Ubufaransa ati: "Biriya bitekerezo bipfuye by'abaprotestanti ntibizasenya gusa idini, ahubwo n'abarigize bose, ibikomangoma, amategeko, gahunda n'inzego byo mu gihugu." Mu myaka yakurikiyeho, umunyacyubahiro wo kwa papa aza kugira ibyo yihanangiriza umwami agira ati: "Niba mushaka kugumana uburenganzira bwanyu nk'umwami, niba mushaka ko abaturage bakomeza kubayoboka, mukwiye gushyigikira kwizera gatulika kandi mugahagurukira kurwanya abanzi bayo." Abize iby'iyobokamana bateraga ibitekerezo bibi mu baturage, bababwira yuko inyigisho za giprotestanti ziyobya abantu mu bitekerezo, zikabagira nk'abasazi, zikababuza gukunda umwami n'ibyegera bye nk'uko bikwiye. Ibyo rero bikaba bisenya itorero na leta. Uko niko Roma yashoboye gukoresha Ubufaransa bwanga ubugorozi. Niyo mpamvu yatumye akarengane gatangira mu Bufaransa kubwo kurinda umutekano w'ibikomangoma n'uw'ubutegetsi. Ibikomangoma ntabwo byabonaga ingaruka mbi zizazanwa n'iyo politiki imeze ityo. Inyigisho za Bibiliya zari zaramaze gucengera mu bwenge bw'abantu amahame y'ubutabera, yo kwirinda, yo kuvuga ukuri no gukora ibitunganye, ari nabyo rufatiro rw'ukuri rw'uburumbuke bw'igihugu, gukiranuka, gushyira ubwoko hejuru. Ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi biva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Uwubaha amategeko y'Imana ntazabura no kubaha amategeko agenga igihugu cye no kuyakomeza. Utinya Imana azubaha umwami mu migenzereze yose y'ubutabera kandi yemewe n'amategeko. Nyamara ibibabaje, Ubufaransa bwamaganye Bibiliya kandi bugirira nabi abayikurikiza. Uko ibinyejana byakurikiranaga, abantu b'inyangamugayo bakunda umuco kandi b'abanyabwenge badatinya guhamya imyizerere yabo kandi bemera no kuba bapfa bazira ukuri, ibinyejana byinshi byarashize, abantu bagirirwa nabi mu bubata, babura ubuzima bwabo babatwitse, abandi banogokera muri za kasho. Abantu ibihumbi byinshi bagiye bashaka gukiriza ubuzima bwabo mu guhunga. Ibyo bimara imyaka 250 nyuma y'ubugorozi. Haba harabayeho abantu bake cyane mu Bufaransa batigeze bamenya akaga nk'ako ko guhunga muri icyo gihe kubw'ubutumwa bwiza banenganirizwaga. Abahungaga bajyanye ubwenge, ubukorikori, ubucuruzi n'ubumenyi bw'ibintu byinshi bari bafitemo ubuhanga buhambaye muri rusange, maze ibihugu bibakiriye bibagiriraho amahirwe bitera imbere. Uko bunguraga ibihugu by'amahanga byabakiriye, niko igihugu cyabo bahunze cyabaga kihagiriye igihombo. Iyo abirukanwe bose baza kuguma mu Bufaransa, mu gihe cy'ibyo binyejana bitatu abantu bajyaga gushora imari mu bucuruzi no mu buhinzi, abandi bagashyira ubushobozi bwabo mu bukorikori n'ubumenyi bw'ubwenge n'ibindi, maze ubushobozi bari bafite bukabagira inama, ubutwari bwabo bugatuma batsinda ku rugamba, amategeko akubahirizwa, maze idini rya Bibiliya rigakomeza ubwenge bwabo n'umutimanama. Mbega ukuntu igihugu cyajyaga kunezerwa kikaba intangarugero mu yandi mahanga birenze uko kiri ubu. Ariko kutareba kure bitewe n'imyizerere idashobotse byatumye birukana ku butaka bwabo umuhanga wese wigisha iby'imibereho myiza, umuntu wese uharanira gahunda, ushyigikira wese ingoma y'ukuri, maze igihugu cy'Ubufaransa kibwira abantu bajyaga kugihesha ishema n'ikuzo ku isi kiti: muhitemo kimwe, gutwikwa cyangwa guhunga. Ku iherezo kurangira kwa leta kugera ku musozo, ntihaba hakiriho umutimanama muri bo. Nta dini, nta banyadini bo gutwikwa bakibaho, nta ugikunda igihugu ngo abihorwe yirukanwa ahunge. Maze ihindura amatwara rigira akaga gakomeye, ingaruka zayo ziba amahano mu gihugu. Guhunga kw'abahugeno byateye gusubira inyuma mu majyambere kubabaje mu Bufaransa. Ibigo bikomeye by'ubucuruzi byarakinze, imirima myiza yeraga cyane ihinduka amatongo. Gusubira inyuma mu by'ubwenge no guhenebera mu bitekerezo nibyo byabanjirije igihe cyakurikiyeho cy'amajyambere. Umudugudu wa Paris uhinduka nk'inzu yo gufasha, bagereranya ko mu gihe cy'ihinduramatwara abakene 200,000 bahoraga bateze amaboko basabiriza ngo umwami agire icyo abagobotorera. Icyo gihe igihugu cyari mu kaga gakomeye, abajezuite bonyine nibo bari bafite amajyambere, bategekanaga igitugu, amatorero, amashuri n'inzu z'imbohe. Ubutumwa bwiza bwajyaga kuzanira Ubufaransa igisubizo cy'ingorane z'imibanire y'abantu n'abandi, n'ibya politike byakoromberezaga abayobozi b'idini n'abategetsi ndetse n'umwami kugaragaza ubushobozi, ahubwo bituma igihugu kigwa mu kaga kirasenyuka. Mu gihe cy'ubukandamize bwa Papa, harimo abaturage bari baribagiwe inyigisho zo kwitanga no kugira urukundo mvajuru. Ibyo ntibyari bigifite umwanya mu buzima bwabo, ibyo kugirira neza mugenzi wawe. Umukire ntabwo yahanwaga iyo yagiriraga nabo umukene, kandi umukene ntiyagiraga gitabara mu gukandamizwa kose yashyirwagamo. Kwikunda kw'abakire n'abafite ubushobozi byarushagaho kwiyongera. Imyaka iragenda, ibi binyejana byinshi, irari ry'abantu bakomeye ritagira amategeko arihana riragenda rituma abaturage bababazwa birenze urugero. Umukire yahemukiraga umukene, maze umukene akanga umukire. Mu midugudu ikomeye, amazu meza y'amagorofa yari ay'abakomeye gusa, naho abandi baturage bakaba abahinzi. Nta mbabazi bagirirwaga, ahubwo bategekwaga kubaha no kumvira ibyo babategetse byose. Umutwaro wo kugaburira itorero na leta wari ku mutwe wa rubanda rugufi, bakabitegekwa byanze bikunze n'abategetsi ba leta n'abayobozi b'idini. Kumererwa neza kw'abakomeye byari nk'itegeko ridakuka, naho rubanda rugufi bashoboraga kwicwa n'inzara abayibateje ntibabyiteho. Abaturage bari bategetswe mbere y'ibintu byose kwita ku nyungu z'umuyobozi wabo. Abahinzi bahoranaga ubuzima budahwema gukora kandi bagahorana ubukene budashira. Iyo batinyukaga kuvuga, bafatwaga nabi mu buryo busuzuguritse. Inkiko zumvaga umukire gusa, umukene nta jambo yagiraga. Abacamanza bari barahumishijwe na ruswa, icyo ubutegetsi bw'abakomeye bwashakaga nicyo cyakorwaga gusa batitaye ku nyungu rusange. Imisoro yakwaga abaturage ikakirwa n'ababitsi b'umwami ku ruhande rumwe n'umuyobozi w'idini, ku rundi ruhande hinjizwaga icya kabiri cyayo mu isanduku ya leta n'iy'idini, asigaye agakoreshwa mu bikorwa byo kwinezeza gusa. Nyamara abantu bakeneshaga abaturanyi babo gutyo bo babaga barasonewe gutanga imisoro kandi bakagira n'uburenganzira bahabwa n'amategeko n'umuco w'igihugu guhembwa na leta. Itsinda ry'abakomeye ryari abantu bagera ku 150,000 mu gihe miliyoni z'abantu bari mu buzima bubabaje butagira ibyiringiro baruhira abandi gusa. Ubuyobozi bwa cyami bwari bwibereye mu buzima bwa gikire no kwaya gusa. Hagati y'ubutegetsi n'abaturage hari kutizerana. Abaturage babonaga ibyemezo leta ifata nk'ibidatekerejweho neza kandi birimo kwikunda. Mu gihe kingana n'igice cy'ikinyejana mbere y'ihinduramatwara, intebe ya cyami yari yicaweho na Ludoviko wa 15, muri ibyo bihe bibi wagaragazaga kutagira icyo yitayeho. Hariho ubutegetsi bwihariwe na bake, bwamunzwe n'imitekerereze mibi irimo ubwicanyi, hakabaho na rubanda rugufi rwashegeshwe n'ubukene n'ubujiji. Leta yageze ubwigwa mu bibazo by'umutungo kuko abaturage bari bararakajwe cyane. Byari ikintu kigaragarira buri wese yuko ingorane nk'izo ko zagombaga kuyigeraho. Umwami yari afite umuco wo kumva inama z'abajyanama be, ariko arababwira ati: mukore ibishoboka byose kugira ngo bigende neza igihe cyose nkiri ku ngoma. Ubwo nzaba maze gutanga bizaba uko byakabaye. Kumwereka akamaro ko kugira ivugurura ntacyo byamaze. Yabonaga ikibi ariko ntagira imbaraga cyangwa ubushake bwo kukirwanya. Akaga kari gategerejwe n'Ubufaransa kagaragazwaga n'ijambo ribabaje kandi riteje impungenge ryavuzwe n'umwami ngo singe wahera. Kubwo kugirirwa ishyari n'abami ndetse n'abandi bategetsi, Roma yaboshyaga kugumisha abaturage mu buretwa izi neza ko bizabakenesha, bityo ikaba igendereye kugumisha ibikomangoma n'abaturage mu buretwa bwayo. Kugira ngo Roma igere kuri politiki izaramba, ibona ko kugira ngo abantu bakomeze kuba imbata, icy'ingenzi ari ukuboha ubugingo bwabo kandi uburyo bwiza bwiringiwe ari ukubima umudendezo. Guhenebera byakurikiwe n'ingaruka za politiki nk'iyo kwabaye kubi cyane kuruta ububabare bugirirwa umubiri bwakurikiyeho. Bamaze kwamburwa Bibiliya bagashorwa mu nyigisho z'imyizerere idafashije no kwikunda, abaturage babaye mu bujiji, ubupfumu, imico mibi yose, ku buryo kwitegeka byari bitakibashobokera. Ariko ingaruka z'ibyo byose zitandukana n'icyo Roma yibwiraga kuzabagezaho. Aho gushobora kugumisha abaturage mu buhumyi kubw'inyigisho zayo n'imirimo, ahubwo biteje ababarwanya kuko bari batakibiringira. Batangira gusuzugura ubupapa, babufata nk'akazu k'ibinyoma kiremewe n'abapadiri. Babona abayobozi b'idini nk'ibikoresho byo kurenganya. Imana yonyine bari bazi ni iy'i Roma, inyigisho zayo nizo zari idini yonyine. Inyota bari bayifitiye n'ubugome bagirirwaga bugafatwa nk'abafitiye ishyaka Bibiliya, ntibashakaga ko bikomeza bityo. Roma yerekanaga mu buryo butari bwo umuco w'Imana kandi yicaga nkana amategeko yayo. Nuko abantu banga Bibiliya n'uwayandikishije. Roma yategetse abantu mu nyigisho zayo kugira kwizera mu buhumyi kubwo gutinya ibihano biteganyijwe muri izo nyandiko, maze Voltaire nabo bafatanije banga Bibiliya y'Imana bakwiza hose imbuto mbi z'ubuhakanyi. Roma yari yararibatiye abaturage bayo munsi y'inkweto, none ubu abantu basuzuguwe batyo bashavuye muri ako kababaro n'agahinda nta rutangira bari bagifite. Barakajwe no kuvumbura ibinyoma bitangaje babeshywe kuva kera kandi bagiye bemera batabizi, bituma badatandukanya kwanga ukuri n'amakosa, maze kubwo kudatandukanya uburenganzira n'umudendezo, izo mbata zabaswe n'imico mibi zishimira kugira umudendezo ariko udafite aho ushingiye. Mu itangira ry'ihinduramatwara, abaturage babonye kubw'icyemezo cy'umwami intebe ziyongereye z'ababahagararira mu nteko y'igihugu kurenza umubare w'intebe z'ibikomangoma ndetse n'iz'abayobozi b'idini. Ubwo rero yari afite ubutegetsi busa n'uburi ku rugero rwiza, ariko ntango yari yiteguye kubukoresha mu buryo bw'ubwenge n'ubushishozi. Yari afite kwihutira gukosora ibyababaje abaturage, ariko atangira kubakirana none ku bindi bibabangamira. Abaturage batutswe kenshi kandi bagifite ibitekerezo byibuka ibyo bagiriwe kuva kera, batagifite uburyo bwo kubyihanganira, biyemeza kwihorera kubo babona bateje ako kaga kose. Abari bakandamijwe ubwo bari bagiye gushyira mu bikorwa inyigisho bigishijwe n'ababarenganyaga, babihimuyeho babakorera nk'ibyo nabo babakoreye. Ubufaransa bwari bugiye gusarura mu buryo bubabaje ibyo bwabibye. Kwa kwifatanya n'ubutegetsi bw'i Roma kwari kugiye kubyara ingaruka zibabaje. Ubwo ni bwo Ubufaransa bukoreshejwe n'ubupapa bwashyizeho aho gutwikira abantu mu itangira ry'ubugorozi, maze ihinduramatwara ritangira bwa mbere guca imitwe y'abantu. Aho niho abazize kwizera kwabo ba mbere b'abaprotestanti batwikiwe mu kinyejana cya 18. Muri uko kwanga Bibiliya yajyaga kubazanira umuti w'ibibazo, ikibabaje n'uko Ubufaransa bwari bwarafunguriye umuryango ubuhakanyi buganisha ku kurimbuka. Ubwo uburenganzira butangwa n'amategeko bwari bumaze kwigizwayo, nibwo amategeko yishyiriweho n'abantu yagaragaye ko adashikamye mu muraba w'irari ry'abantu ukomeye uyahutaza, maze igihugu kigwa mu kaga k'imyivumbagatanyo no kwigomeka kw'abantu. Urugamba rwo kurwanya Bibiliya rwamamaye mu mateka ruhabwa izina ngo igihe cy'iterabwoba. amahoro no kugubwa neza kw'abantu byari bitakirangwa mu mitima y'abantu no mu ngo zabo. Nta muntu wumvaga afite umutekano. Uwabaga afite agahenge none ejo byarahindukaga kicwa. Ubugizi bwa nabi no gutotezwa byari gikwira nta mpamvu. Umwami, abayobozi b'idini n'ibikomangoma bari bategetswe kwicisha bugufi bakemera ibikorwa bibi byabo baturage bariye karungu. Inyota yo kwihimura amaherezo irangirira ku kwica umwami abari bemeje urupfu rwe bamukurikiraho agiye kwicirwa. Hakurikiraho kwica muri rusange abantu bose bakekwa kutemera ihinduramatwara. Inzu z'imbohe ziruzura ku buryo icyo gihe zari zirimo imfungwa zirenga 200,000. Imidugudu yo muri ubwo bwami yarangwagamo ibibi gusa. Ishyaka rya politike rimwe ryahanganaga n'irindi shyaka rya politike maze Ubufaransa buhinduka intambara gusa, aho abaturage bica n'uko bishakiye. I Paris imyivumbagatanyo yabimburirwaga n'indi myivumbagatanyo maze abaturage bicamo ibice bitagendereye ikindi uretse kwicana ubwabo bakamarana. Icyakurikiye iryo shyano n'uko igihugu cyose kibonye mu ntambara y'igihe kirekire isenya igihugu kimwe n'Uburayi. Igihugu cyari mu nzira yo gusenyuka burundu. Ingabo zasabaga ibihembo by'imishahara batabonye. Umurwa mukuru Paris warimo inzara ikabije, imidugudu yindi mu turere twose yayogojwe n'ibisambo maze amajyambere ahinduka amajyanyuma, ubutegetsi burahenebera. Abaturage bari barahugiye mu gutozwa ubwicanyi no kwica urubozo byigishijwe na Roma. Nuko rero igihe cyo gusarura ibyo babibye cyari kigeze. Ntabwo ari abigishwa ba Yesu bari binjijwe mu kasho ngo baze kujyanwa kwicwa. Hari hashize igihe kirekire barishwe, abandi barahatiwe guhunga. Roma itagiraga imbabazi, yumva ifite ubushobozi bwabo, yanezezwaga no kuvusha amaraso. Urugero rubi rwo kurenganya umuyobozi w'idini w'Umufaransa yatanze mu myaka ibinyejana byinshi rwamugarutse mu buryo bukomeye. Aho biciraga abantu niho noneho imivu y'amaraso y'abapadiri yatemberaga. Amato n'inzu z'imbohe byari byuzuwemo n'abahugeno hambere, ubu noneho byari byuzuwemo n'ababarenganyaga. Bari babohewe ku ntebe bagashya amato mu buryo bubaruhije. Nguko uko bari abayobozi b'idini ry'i Roma nabo bagezweho n'akaga. Itorero ryari ryararenganije abantu kubwo kutavuga rumwe nabo, ibyo bitaga ubuhakanyi. Haza kubaho igihe abari baruharwa mu bibi bajyanwa mu rukiko rugizwe n'abacamanza b'abagome kurusha abandi. Aho nta muntu washoboraga gusuhuza mugenzi we cyangwa ngo ashobore gusenga kugira ngo bitamubere icyaha kimwicisha. Mu gihe ingenza zakoreraga ahantu hose, inkota yica abantu ntiyahwemaga gukora. Za kasho zihora zuzuye imfungwa, nk'uko ibyumba by'inkuge zatwaraga abirabura bacuruzwa byahoraga byuzuye. Imiyoboro yoherezaga imivu y'amaraso mu ruzi Sene, mu gihe ibimodoka bitunda abantu byahitaga buri mwanya mu tuyira twose twa Paris bigana aho bicira abantu. Abanyamabanga bagize inama yo gukiza rubanda bari boherejwe mu bice byose barangwaga n'ubwicanyi bukomeye budakekwa kugeza no mu murwa mukuru. Inkota yica yarabangurwaga maze ikamanurwa buhoro buhoro mu gihe yakoreshwaga umurimo wo gusogota. Abandi bashyirwaga ku murongo muremure bakanyuzwamo urusasu. Amato yuzuwemo n'abajyaga kwicwa aba menshi mu karere ka Loire. Akarere ka Lyon gahindurwa ubutayu. Mu karere ka Alaz kugirirwa imbabazi ukicwa urupfu rwihuse ntibyari byemerewe imfungwa. Ahazengurutse Loire hose uhereye Isomir ukageza ku nyanja, ibisiga byose n'inkongoro byahazwaga no kurya imirambo yanamye ku gasozi nta kenda kayikingirije ihambiranije. Nta robanura rishingiye ku mpuhwe, ku bw'igitsina cyangwa imyaka y'ubukuru ryabagaho. Impinja zikuwe ku mabere ya ba nyina zajugunywaga bucumu mu nzira uko bagenda. Mu gihe gito gusa cy'imyaka 10, miliyoni nyinshi z'abantu zarahashiriye. Ibyo byose ni kubw'imigambi y'umwanzi. Nicyo yashatse kuzana mu bantu kuva kera imyaka ibinyejana byinshi. Politike ye ni ibinyoma kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo, kandi icyifuzo cye ni ukuzanira abantu ikibi n'ubuhanya kugira ngo yanduze ishusho nziza y'Imana ayitukishe maze ahindure ubusa imigambi yayitunganye n'urukundo. Hanyuma ahuma ibitekerezo by'abantu mu bucakura bwe maze akabateza kwitirira Imana ibibi bibagezeho nk'aho akaga kose kari mu bantu ari ingaruka z'umugambi w'Imana. Muri ubwo buryo iyo basuzuguwe bagateshwa agaciro n'ubushobozi bwo kwica bahabwa umudendezo wabo maze akabashora mu bugizi bwa nabi ndetse bukabije. Nuko rero iyo pica yo kwishora mu bibi nta rutangira igaragazwa n'abicanyi nk'urugero rw'ingaruka y'umudendezo. Iyo ikosa ryavumbuwe mu buryo runaka, Satani arihindura ukundi akaryambika undi mwambaro maze abantu bakaryakirana inyota kuruta mbere. Abantu bamaze kumenya ko inyigisho z'i Roma ari ibinyoma kandi ko Satani adashoboye muri ubwo buryo kubinjizamo kugomera amategeko y'Imana, ateza abantu kwibwira ko amadini yose ari ubucakura kandi Bibiliya ari igitabo cy'ibitekerezo, bityo bazibukira inyigisho zivuga ijuru bishora mu byaha byose nta rutangira. Ikosa rikomeye ryateje ako kaga kose ku baturage b'Ubufaransa ryabaye iryo kutamenya ukuri yuko umudendezo w'ukuri uboneka gusa mu mategeko y'Imana. Iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Abatemera ko Imana ibaho, abatagira kwizera n'abahakanyi bose barwanya amategeko y'Imana, ariko ingaruka z'ibyo bakora zerekana ko imibereho myiza y'umuntu ishingiye ku kubaha amategeko mvajuru. Abadashaka gusoma icyo cyigisho mu gitabo cy'Imana bashobora kugisoma mu mateka y'abantu. Igihe Satani yakoresheje itorero ry'i Roma akoshya abantu kutubaha, yabikoranye ubucakura bwihishe ku buryo ingaruka z'ubuhanya zakurikiyeho zitashoboye gutahurwa yuko ari imbuto mbi zeze ku kwigomeka kwabo. Ikindi kandi, imikorere ye yakomwe mu nkokora n'umurimo w'Umwuka w'Imana ku buryo imigambi ye itashoboye kugerwaho yose. Abaturage ntibashoboye gusobanukirwa impamvu z'ibyabaye ngo bamenye isoko y'ukuri itumye ishyano ribagwira. Mu ihinduramatwara, itegeko ry'Imana ryanzwe ku mugaragaro n'inteko y'igihugu, kandi buri wese ahita abona ko ubwo butegetsi bw'iterabwoba bwajyaga gukurikirwa n'urusobe rw'ibikorwa biteje akaga. Igihe Ubufaransa bwamaganaga Bibiliya, abagome n'abakunda gukorera mu mwijima banejejwe n'uko bageze ku cyo bashatse kuva kera, ubwami buhinyura akamaro k'amategeko y'Imana. Kuko iteka ry'umuriro mubiri tuzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Ariko kugomera itegeko ritunganye kandi ry'ukuri bigomba gukurikirwa byanze bikunze n'ingaruka z'ubuhanya no kuzimira. Iyo urubanza rw'Imana rutagera ku bantu uwo mwanya, ubugome bwabo ntibwajyaga kugaragara ko bukwiye igihano. Imyaka ibinyejana byinshi y'ubwigomeke n'ubwicanyi yakomeje kwenyegiza uburakari bw'Imana kugeza umunsi w'ibihano, kandi ubwo igicumuro cyabo cyari kigeze ku iherezo, abasuzuguraga Imana basobanukiwe bitinze yuko ari ishyano bagushije ku kuba barananije kwihangana kwayo. Ubushobozi bw'Umwuka w'Imana buruta ubushobozi bwa Satani iyo bubererekeye utajya nezezwa no kugubwa neza k'umuntu amukorera ibyo yishakiye. Abari barahisemo umurimo w'ubwigomeke bagerwaho n'ingaruka kugeza ubwo igihugu cyuzurwamo n'ubwicanyi bukabije umwanditsi adashobora kurondora ngo burangize. Uturere n'imidugudu byashenywe bikagirwa umusaka bibazanya agahinda kenshi katigeze kabaho, maze Ubufaransa buhinda umushyitsi nk'uwa Nyamugigima. Idini, itegeko, gahunda mu bantu, umuryango, leta n'itorero, byose bisenywe n'ikiganza gihumanye cyishyize hejuru kigomera itegeko ry'Imana. Umunyabwenge yavuze ukuri ubwo yagiraga ati, umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi izaba nk'igicucu gihita kuko atubaha Imana ari imbere yayo, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyura guhana kwanjye kose. Kwicwa kw'abantu b'indahemuka ku mukiza wabo bishwe n'imbaraga z'abatuka Imana bavuye ikuzimu ntikwagombaga gucecekwa ngo birangiriraho. Iyo minsi itatu n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, bahera ko barahaguruka ubwoba bwinshi butera babibonye. Mu mwaka w'1793 nibwo itegeko ribuzanya Bibiliya ryatowe n'inama nkuru y'igihugu. Imyaka itatu n'igice ishize, iyo nama irivuguruza maze ivuga ku mugaragaro yuko ibyanditswe byera bishobora kwihanganirwa. Abantu bari baratangaye kandi bibateye ubwoba kubona ubwicanyi butagira ingano bwatejwe no kutita ku mabwiriza mvajuru, maze abantu bemera noneho akamaro ko kugira kwizera mu Mana no mu ijambo ryayo nk'ishingiro ry'umuco mwiza no kubaho neza. Umukiza yavugiye mu muhanuzi Yesaya ati, uwo watonganije ukamutuka ninde? Ninde wakanitse ukamureba igitsure? N'uwera wa Isirayeli. Dore noneho ngiye kubamenyesha, n'ukuri ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye, nabo bazamenya yuko izina ryanjye ari Yehova. Umuhanuzi avuga ibyerekeye abahamya bombi ati, bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamuka mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Kuva igihe Ubufaransa bwarwanije abahamya bombi, nibwo byarushijeho kubahwa kuruta mbere. Mu mwaka w'1804 nibwo hashinzwe ishyirahamwe ryo kwandika Bibiliya ry'Abongereza n'abandi. Nyuma y'icyo gihe ho hato, mu mugabane w'Uburayi hashingwa n'andi asa nayo akora n'ibindi bijyanye n'icyo gikorwa. Mu mwaka w'1816 hakurikiraho ishyirahamwe rya Bibiliya muri Amerika. Igihe ishyirahamwe rya Bibiliya ryashyirwagaho, Bibiliya yaracapwe yoherezwa mu ndimi 50. Kuva icyo gihe iza gusobanurwa mu ndimi zisaga 200 n'indimi zivugwa n'abantu bake kugeza ubu. Kubwo gufashwa n'amashyirahamwe ya Bibiliya, ibitabo bimaze gukwirakwizwa hirya no hino kuva mu 1886 ni 187,000 za Bibiliya. Mu myaka 50 yabanjirije uw'1792, ntibitaye cyane ku butumwa bujyanwa mu mahanga. Nta shyirahamwe rishya ryigeze riremwa, kandi habayeho amatorero make cyane yagize imbaraga zo gukwirakwiza ubutumwa mu bihugu bikirimo abapagani. Ariko haje kubaho ihinduka rikomeye mu iherezo ry'ikinyejana cya 18. nibwo bumvise akaga kari mu ngaruka zo kwishingikiriza ku bwenge cyangwa ibitekerezo byabo, maze basobanukirwa n'akamaro ko guhishurirwa mvajuru n'idini igaragaza ibikorwa. Umuntu w'Imana Kale wabaye umuvugabutumwa wa mbere w'umwongereza mu Buhinde mu mwaka w'1793 yahembereye urumuri rw'umurimo w'abavugabutumwa mu Bwongereza. Mu myaka 20 yakurikiyeho muri Amerika habayeho ishyirahamwe ry'abanyeshuri, muri bo harimo uwitwaga Adoniram Judson. Iryo shyirahamwe ryitwaga ishyirahamwe ry'Abamerika rigendereye ubutumwa mu mahanga. Judson yaratumwe ajya kuba umuvugabutumwa muri Birimani. Kuva icyo gihe umurimo w'ivugabutumwa mu mahanga wateye imbere kuruta ibindi bihe bya mbere. Iterambere ry'amazu y'icapiro ryatumye Bibiliya ikwira ahantu henshi. Uburyo bworoshye bwo kuvugana kw'abantu n'abandi bwakomezaga kunguka, bituma inzitizi zari mu bantu no kwigunga kw'ibihugu bimwe kuvaho bibera igihombo wa muyobozi w'i Roma wigize nyir'ubushobozi ku isi, kuko ubwo buryo bwatumye inzira nyinshi zifungurirwa ijambo ry'Imana. Kuva mu myaka runaka Bibiliya iragurishwa nta mbogamizi mu tuyira twose tw'i Roma kandi ikwirakwizwa mu isi aho abantu batuye hose. Voltaire wari umuntu utizera yigeze avuga umunsi umwe mu buryo bwo kugenura ati: ndambiwe no kumva ko abantu 12 aribo bashingiweho itorero rya Gikristo. Nzabereka ko umuntu umwe wenyine ahagije kuri senya. Imyaka 100 irashize amaze gupfa. Abandi bantu miliyoni na miliyoni barwanije Bibiliya, ariko nta washoboye kugera ku kuyizimangatanya, aho yabarirwaga umubare ugera ku 100 mu gihe cya Voltaire. Ubu umubare w'igitabo cy'Imana ubarirwa muri za miliyari 100 menshi no mu bihumbi 100 menshi. Tuvuze iby'umwe mu bagorozi mu itorero rya Gikristo, twavuga tuti Bibiliya ni ibuye ry'umucuzi ryakoresheje neza inyundo. Umukiza yaravuze ati: ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Imirimo y'intoke ze ni umurava no kutabera, amategeko ye yose arahamye. Ibyubakwa byose ku bushobozi bw'umuntu bizasenyuka, ariko ibyubakwa ku rutara ryo jambo ridahinduka ry'Imana bizahoraho iteka ryose. 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 Bizahoraho.